wakini trace nima woo, woo. Safari dust, nani ndo last I ja cross on my tab wa kudumu, udumu umushika glass, cheers to the times walithani to the crash. There's a girl on my lap analia to my rent, mingine on my phone baby tuma za cabbage, mingine streaks anadai to my stick, na kwa bediko ameitandaza na ningoja. Watch amusement, watch amusement, watch amusement, watch amusement. Don't smile for no reason, chicha. Don't smile for no reason, Nisa. Zama Buddha tukistep wana shindwa water gun. Wakizi seti kwa cup, tunambia leta jack. Unamsukia kwa mat, minamlipia cab. Wakimtekea kwao, ninamlipia
cab. Wanajifanya nachafu wanasemaje? Si mabuda kiulizo tasemaje? Wanajifanya kona whip wanasemaje? Si mabuda kiulizo tasemaje?
Sama honey,
tuseme kitu.
Sama honey,
tuseme kitu.
Sama honey,
tuseme kitu. Uki dream uta buy gari, natafuta dereva ndo ni buy back time. Ukiuliza kuna form gani, natolea na form fully paid one time. Msupa unatamani, nimemwacha on red DM akimark time. Tukimalizia stress bali, unazifukuzia base jaba ukiban time. Lazima vibe change nikifika kwenye scene, entaraja mtu na koloni shumuh paka rat Versace, pamba tusibishana. Good times no receipts, kwa shugli hailipi juwa man was never seen. Ikibo once no rewind no repeat, nililenga kusurvive nika imbo na peti. Wanajifanya na chafu wanasemaje? Si mabuda kiulizo tasemaje? Wanajifanya kona whip wanasemaje? Si mabuda kiulizo tasemaje?
Sama honey,
tuseme kitu.
Sama honey,
tuseme kitu.
Sama honey,
tuseme kitu.
Oma zetu siyo same, man, you already know. Skadini don, da-da-da-don, da-da-da-don, don-don. Skadini don, da-da-da-don, da-da-da-don, don-don. Bogini rong, bogini rong, bogini rong, rong, rong. Spiti ya chum, spiti ya chum, kipiti ya chum, chum, chum. Nasaka ja na hao magun, nanja gandhi warufu ya room. Wizard wa rap na kuja na broom, ganji na mushi ndo zinaenda juu. Najo yo moli ni mboi, lakini naichapa juu boi ni boi. Tulenda vioi, voi, karibu to daddy by boy, boy. Ni kama mimi ni Jesus, kupiches the going, wherever I'm going. Kuna nibani niti ya maponye, ya hopa miskari ya putezo. Mini le boy, lenye kona boil, tudunga boy, tunakuwa void. Wanachafua wapi tuwa join, hatuta wapora, tunawa enjoy. Bling ya bleed, fanya wa bleed, fuck na click, kupigwe viding. Rap ni jembe kauneza dig, sii kitu huendaga dig. Izo ni cup, 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 hamline ishi kushinda ikamf. Nyutumia peps, yutumia coke, vijana baru baru ndani ya rap.
Wanajifanya na chafu wanasemaje? Si mabuda kiulizo tasemaje? Wanajifanya kona whip wanasemaje? Si mabuda kiulizo tasemaje?
Sama honey,
tuseme kitu.
Sama honey,
tuseme kitu.
Sama honey,
tuseme kitu.
Sama honey,
wanajifanya na chafu wanasemaje? Si mabuda kiulizo tasemaje? Wanajifanya kona whip wanasemaje? Si mabuda kiulizo tasemaje?
Sama honey,
tuseme kitu.
Sama honey,
tuseme kitu.
Sama honey,
tuseme kitu.
Sama honey,
tuseme kitu. Sama honey.